pela abadlege Ingathi wena sewungisi Asoze mina ngigege Yoni mizwa yami yakhe Ithi woza pela abadlege Ingathi wena sewungisi Asoze mina ngigege Ufuna kungithiya ungalinge Ngiyaxolisa kalinge ngiphinde Yabona manje sengikhulile Alokhu kudala kudlulile Umshado wona sengubonile Enama wami sengitholile Umuzi wona sewubukile Inkinga zami seyiphelile Thando lami selukhuwe selukhuwe Untusa wami